akkam dursa ila fiza ma hafza la mal wadi funna mala akkam misni fakan
aga yitu fayar rat bilbilen turayyu wanni da Canada da waji barbadin tur
Canada mal barbadani tursan
waji 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 da
haye mamla kinya kopi fattani
mal
website san significant no fimti waji rat apply kan gotan
ah agora resume kala ma scritto
ah kopi fatte
haye
jal kabarati job bank canada tani search goto
job bank
canada
canada
ugwa kana tani search gotan brati mu arkam rgat ratti advanced kan jal ulalati click gola
arkam rgat ratti mal
arkam rgat ratti advanced kan jal usini fdufa advanced kan jal ulalstani tuktuechu yero kana tuktan filanno le baye sini dufa filanno sini dufan ke sakara jala demtani intended applicant kan jalu jira
malanjir
intended
intended
applicant isa jala mo canadian and international candidate jedu tuktu isin filatisa wala makisa laman sin filatis kisa canadian and international candidate kan jedu tuktu echuda
canada jedin tuka ke
bratimmo employment group ejra
employment group
eye employment group jala mo temporary foreign workers kan jedu filatani tuktu echuda
temporary
foreign work yero kana tuktani view kan jadu gubbati sinitti mulata view tuktu echuda yero kana tuktani dabanni garagara kan beitsa basan attrati basu hundi tarate sinidufa isan ke safilattani apply gochu nge e kesan ta aichuda mamlaki
fan walin tumurai chuda
eye ka apply gochu dafamu requirement isra egam hundasa achjalat sinibarri famejra barumso barbadani so gummayo barbadani la afan language isan fayedamani sunde achjalat barri famejra kitaf latte apply gochu dafamu how to apply kan jadu karajala jira achjalat isa gafatuktu email insani sinibjra email isani sanin cvc application letter copesani argitu standardi canadatin standardi canada tinamu application letter fi cv karani taragachu dandesan z z e t y kan jadu jalatti sartio gotan achi jala argachu dandesan akka sample itechu da mamlake nyes nigale ega apply gotan bodo yo nam simfudatani tru te e waraqasni fi email idan simbeksisu ወረቀት ንፈርበንሳን ቀበተን ኢቲካ ከም ፊዛ ዳፍየተን እቹዳ ፊዛ ዳፍየቹዳ ፈሞ ጂሲኬ አካውንት ክሬት ጎታ ጂሲኬ ተኒ ሰርቱ ጋፈ ጎታ ንሽኒ ፍዱፋ ጂሲኬ አካውንት የገበን ተምቦዳ ኤሊጂብል ቱ ካም ቱ ካናዳ ካን ጀዱ ሲኒ ፍዱፋ ኢሳ ዶክቶ ጂሲኬ አካውንት የገበን ተምቦዳ መቃ ከሰን ኢሜይሊ username password di kana kan ega gashitan boda wanti code gal chat ninja reference code gal chat ninja da reference code sana kasmat bana di fattani search bari brawratti eligible to come to canada tani search gafa gotan gafi lesini fidu gafi lesini fidu fulat gutwe cho ega gafi gutani reference code sini fergu code chat sini erga misam mal gotan de chuda bota ma gck account gafa bantan isini erga me kanarati kodi sangutani echuda achin form visa dafamu formin sani echira jira malif demu barbad dambarum samu dawanna damu hoji de sin filachisa hoji daga fetani visa hoji sini fida visa formi sana gutwe echuda mamila kenya ega formi gutani boda yaw dokumentin tokotoko jira da dokumenti passport kana ka passporti qabdu miti mamila kenya
ከወይ
አይ ዶክመንት ለካ ፓስፖርት ወረቃ የሞጂ አርጋቹ ኪንኬሲ መካኒሱ ሳሪፋ አርጋቴ ሰና kanneen kana fakkaatu qopheeffatteeti ka. Yoo kanaan dura nama achi hojjetee jiru ta'e, ekspaansii nama qabu yoo ta'e, ekspaansii kee argisiifta. Ergas booda waraqaa kana egaa qopheeffattee, dookumantiilee si harka jiru guututti onlaayinumaan jiisii kee sanarratti guuttee fixxa. Application fee egaa raawwatteen booda ammoo egaa kana raawwatteen foormii egaa guutaniin booda IMM 1295 foormiin isaa kan hojiidhaati. Egaa foormii kana guutaniin booda kaffaltii raawwattu onlaayinaanii maastar kaardiidhaan kaffaluu dandeessu. Kanaadaan doolaarii 155 isin gaafata jechuudha. Dhibba tokkoo fi 155 karaa keenyaatti yoo dhiyeessu karaa 64,595 dhufuudha. Garuu haalli qarshiin itti jijjiiramaa jiru guyyaa irraa guyyaatti garaagarummaa qaba waan ta'eef cheek godhuu dandeessu. Egaa kana raawwattaniin booda ashaaraa kan nuudhaaf ammoo appointmentii qabaattu jechuudha qadaroo. Appointmentiin VFS Global Itoophiyaa deemtanii fooqqisaa dafaa irratti argachuu dandeessu. Achi deemtanii ashaaraa kennitu jechuudha. Waraqaa ashaaraa itti wanti gootan isiniif ergu isaanoo egaa onlaayinaan kaffaltii raawwattaniin booda. Meedikaal egzaamii yoo si gaafatan ni raawwatta. Yoo ta'uu baate immoo hanga isin taraawwansiif mirkanaa'utti ni eegdu xiqqoo yeroo muraasa. Proosesiin taayimii qaba. Amma proosesiin isaas ni deemutti ni eegdu. Torbaan 49 ta'uu danda'a. Guyyaa guyyaa irratti jijjiiramu jira. Hanganna isin eegsisaa jechuudha maamila keenya. Baankii isin hin galiin ni jira.
Yeroo biraa waan inni
Saatii kamittuu saatii hojii bilbiluu dandeessu yoo wanti isin hin galiin jiraate.
Tole, galatoo.
Ayiloo fi Zaa'uun bilbiltaniif galatoomaa guyyaa gaarii.